download it from ilovezedmusic.com.
It's good, bad.
The first time na kuona, ili devela nika koma, kuki wa moyo kanichoma. Bori kana ni ya ni, nilizani ndoto. Kawaza midadinda ni, tuki washa moto. Fimacho mdori mdori, wedata nikigori ya tari. Treni mekali ya reli, umeni mada tari. Nana ni, nana ni, ni nana, basi nipe madaraka. Kama ni meli ndo imesha zama, joni yoko ya haraka. Nana ni, nana ni, ni nana, basi nipe madaraka. Kama ni meli ndo imesha zama, joni yoko ya haraka. Tarumbeta, akilia kama tarumbeta. Tarumbeta, ana uzuri wa tarumbeta. Tarumbeta, uyu mwana ni tarumbeta. Tarumbeta, akilia kama tarumbeta.
Traxa, yo. Since the sunset, we really had connection from the onset. With a supermarket like a complex, I've really fallen for somebody's daughter. She's breathtaking like we're sitting underwater. I can tell that you can ride with me through every situation, and you don't switch up when you hear some useless information. Baby, I got two man in my back, some I'ma call me no uma chinja to become a charmer. Peace. If you got me, I got ya. Even for your camera, there'll be no departure. She put me straight, helped me get the leader out. She's that poetry that Shakespeare couldn't figure out. On every other night, she wrap me up in a white sheet. Had her body moving like the man's lens of Tai Chi. It dominate her, you not get her. She got rhythm like a trumpet, she's a tarumbeta.
Nana ni, nana ni, ni nana, basi nipe madaraka. Kama ni meli ndo imeshazama, joni yoko ya haraka. Nana ni, nana ni, basi nipe madaraka. Kama ni meli ndo imeshazama, joni yoko ya haraka. Tarumbeta, akilia kama tarumbeta. Tarumbeta, ana uzuri wa tarumbeta. Tarumbeta, uyu mwana ni tarumbeta. Tarumbeta, akilia kama tarumbeta.
Hesitation, she will ride with me. She's the right painting for the gallery. No hesitation, she will ride with me. She's the right painting for this gallery.
Come on my knees, woman, please.